impano yanjye no kugukunda n'umutima wose. Amahoro yanjye no kuba uwawe n'ibyanjye byose.
Oh,